mikono jo mchifuba change. Oh oh, mfwetanga nga dungu weryetage nkuba kwagala okusinga bwe nalindowooza. Simanyi bulungi kyendi gy'oli naye ggwe ky'oli gyendi
music.com.